Willie Paul,
José,
Medi. Unataka benzi ama unataka benzi? Mama, basi ukitaka benzi nifuate twende hivi. Mama, mata nikupalilia kama kuku wike. Mimi ni kijana bomba, utanipenda sana kwenye duve. Utafahamu siri ya iduve. Mama, malikia ni kamate mugongo, na mimi ku kamate mugongo, niendeshe ka baisikeli na ujuzi wa jua kali. Yes, I don't lie, lie, lie. Niwe mina die, die, die. Yes, I don't lie, lie, lie. Niwe mina die, die, die. Masheri sheri, nikutafune kapikichi, nikubebe ma baby baby, yeah. Tufike paka kileleni. Amini naposema na kupenda, amini naposema na kujua right. I love the way you keep it, take it down low. I love the way we let the music take it down low. Give it to me baby, baby, take it down low. Umuriza mama, yeah, yeah, take it down low. Niendeshe ka bicycle na ujuzi wa jua kali. Kuna mwanaume mmoja tari bombastic ni mi. Naweza kuwa yuwa bombastic, nikubebe pepete kibombastic mama. Lambe design gani, nikubebe design gani.
Shire kumugongo,
oki majesty.
Shire kumugongo,
amajaiga.
Shire kumugongo,
nifunge bao.
Shire kumugongo,
mkironado.
Shire kumugongo,
baby fantastic.
Shire kumugongo,
you're my fantasy, see, see. Fantasy, you're my fantasy, see, 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 yeah.